Okay. The history, baby. Right. In the making, of course.
Haha.
Kama na hisi midomo yako ipo wetu na tamani unikisu dhani mini mwepesu na mini takudis come tell me nigga please
easy, sato niko star easy
wanyo mwezi japo tumeza latize
sato nangaze waza kwetu na nipenda
jo mwanya kwa moja bita chakulemba
sita kuna kicheche
wanzo mpomomo
uonekani mapepe
awetu somosomo
na sikio na botembea na sedu kinyangalia
ni wazo na nzimia
kata shauri na kuniambia
mchana unaumia Sipo nambia ni nini unategemea
Unanitege
Wana miku ipuwa sumenipenda Wana kifo kipuwa sumenitege Wana miku ipuwa sumenipenda Wana kifo kipuwa
sumenipenda Buenos dias mama
Josema Usijithi sumie zai Josema
Unajipa pressure za bure bisele kuchele
Kaki toto cha shule adabu za kale mbele
Udhani unaweza pendwa na mimi
Au uoga unashindwa Usemona nini
Usotume machizu wangu
Naitaka kwa masikio yangu
Kisema dharani
Na hili sipo ni changa
Dhumuni nkushushe wasi
Wasi
Kigugumizi kujikwasa sabasi
Sigombane na sister ukatha ni mabu Yote kusema una sita unajipatabu
Kineona unangata lipsa
Aumwa
Na macho ya nazimika
Unaumwa
Jana na mila
shimu siya zako
Azima jambi kabla wajamba wenzako
Mwafurahia tu uko aone. Alikuwa akinshikashika huyo alafu.